over ganyuma cyangwa se babucura abangaba n'abana baza birumvikana ababyeyi bafite icyo bamaze kumenya kukurera baba ari abana mu bwana bahabwa urukundo n'ababyeyi baba ari abana mu bwana bahabwa urukundo n'ababyeyi ubwabo bamaze gukura mu mitekerereze yewe no mu myaka ibyo ngibyo rero bituma amakosa abantu bana bakoze ababyeyi bayihanganira bitandukanye no ku bandi bana bavutse bwa mbere ibi ngibi rero hanini bikabitera abantu bana babucura ibintu bibiri bitandukanye icya mbere nukumva yuko bakwiriye gukura maze bagahinduka ariko kandi nanone icya kabiri bakaba bakwitetesha maze bikarenza urugero babucura hanini kuko bakunze kugira abantu babaruta babakorera ibintu byinshi bo bakunze kwifata nk'abana bakorerwa ibintu cyangwa se nanone bakabitandukaniro rya bino bakumva yuko kuba ari bo bato ahubwo nta muntu ukwiriye kubakorera na kimwe ibyo ngibyo rero bizatuma abantu babucura uzamenya bamwe bazaba burundu batandukanye n'abandi ahanini kubera uko nyine ubwo yitwara bamwe bazaba ari abantu birwanaho kandi bashaka kwigenga hafi kugeza ku bana b'imfura abandi nyamara ari abantu biberaho ubuzima nk'aho ntacyo buvuze n'abana bazi kubana n'abantu ariko kandi icyarimwe bazi no kuvuga icyo bifuza ku buryo bishobora kubatandukanya cyangwa se kubashwanisha n'abantu bazi kubaho ubuzima bwo gukora ibintu uko babyumva maze bigatuma bitwara nk'abadafite icyo bitayeho bakitwa nyine babucura abana babucura bazi kubaho ntacyo bikanga ugereranyije n'abandi kandi bagahora bumva bakunzwe banarinzwe ibyo ngibyo binabaha kubaho bazi icyo bifuza kuzaba nubwo kenshi babura imbaraga zo kuzabigeraho bashobora kwitwa yuko badakura kuko bumva ibintu iyo bidakozwe gutyo bashobora kurakara cyangwa se bakivumbura aba bana baba bashaka yuko babaho ibintu byose biri mu buryo bwabo maze bitagenda gutyo ugasanga hari ibintu bitagenda neza n'abana bazi gufata inshingano ahanini n'ibino bakabiterwa no kuba bumva yuko bafite umuntu cyangwa se abantu bazabahangayikira babucura nubwo kenshi baba bazi kubana bisanzuye batanatinya ibintu byinshi ariko kandi nyamara abangaba bagira icyitwa youngest child syndrome iki ngiki kikaba kwiyumva nk'aho umuntu afite ikimukingiriza ibyo bikaba nyine abavandimwe babo bakuru ibi ngibi kandi binajyana no kwifuza gukora cyane ngo bagaragare nk'aho bakuze nubwo byabigoranye ikindi kandi kuba bano bana batabakanira nk'abana bavutse bwa mbere bituma kenshi bitwara uko biboneye bakaba bashobora gukoresha nk'ibiyobyabwenge bakaba bakora ibindi bintu bitandukanye bishobora no gutungura abantu bose bashobora kubamenya ibyo bikabiterwa n'uko hanini ababyeyi badashyira igitsure kinini cyane mu kubarera nk'uko biba byaragenze ku bandi bavandimwe babo umwana wavutse ari umwe cyangwa se nanone umwana wavutse ari ikinege uyu mwana kuko aba atarasangiye ababyeyi n'abandi bana usanga yifitemo icyarimwe ibiranga imfura ariko kandi icyarimwe akanigiramo ibiranga babucura ibyo n'ubundi mu yandi magambo uyu mwana aba ari imfura ariko kandi icyarimwe akanababucura kuko rero aba adafite abantu bavukana bikunze kumutera kuba ashaka kandi akunda cyane umwanya we wenyine agakunda kuba yumva yifuza kwisanzura ndetse no kwimenya ndetse nanashake kuba ari mu kigare nanone ariko hari abana bavutse ari bonyine babaho ubuzima bwo gushaka kubana ahubwo n'abantu benshi kuko nyine abatarababonye maze ibyo ngibyo bigaterwa n'uko ateye nk'umuntu ku giti cye n'abana bazi gufata inshingano maze ibyo ngibyo bigatuma nabo bikunda ibi ngibi bikaba byanagaragara nk'aho badatekereza ku bandi n'abana bazi gushyira mu gaciro ariko ibi ngibi bikajyana cyane no gutanga ibitekerezo byabo bano bana bavutse ari bonyine baba ari abana bakunzwe cyane ibyo ngibyo bikunze kubatera kugira akantu ko gushaka gutegeka ugasanga arahora asaba yuko ibintu byakorwa mu buryo bwe ibyo ngibyo bigaterwa n'uko aba yariyumvisemo yuko ari uw'agaciro maze ibyo bikanajyana n'ibitekerezo by'abantu byo kumwita umwana wenyine mu rugo aba n'abana bagira umutima ariko utajya upfa kuba mu rugero igihe kimwe aba yoroshye ikindi gihe nyamara ukaba wanatekereza yuko nta mutima agira bikaba bigaragarira ahanini mu myanzuro akunze gufata n'abana bakunda kandi bishimira kubona igihe cyabo ibi ngibi bikabafasha gutekereza ndetse no gushyira ibintu byabo ku murongo abana bavutse ari bonyine kubera kwitegwaho ibintu byinshi n'ababyeyi babo kuko nyine ari abana bonyine mu muryango banakunze kugira ikintu wakwita pressure cyangwa se nanone gukora birengeje urugero kugira ngo babashe gushimisha ababyeyi babo cyangwa se nanone abo mu muryango wabo aba bana kuko akenshi aba yarabonye iby'ababyeyi bamuha ku bwinshi ugasanga ni nk'umwana ugira imyenda myinshi cyangwa se inkweto nyinshi cyangwa se ugasanga ni umwana ukunze kuba afite amafaranga bituma wavuga yuko ari umwana ukunze gusotora uhora yibaza uburyo abandi bantu badafite ibintu byiza nk'ibyo nawe afite agahora yibaza ati kubera iki runaka adatunze biriya mbega muri make ugasanga ni umwana uhora atekereza ku bandi anibaza impamvu ibintu afite runaka we atabifite